kuchemsha natuliza roho oh baby yo kumtami otero na we ni toto akari yako njo tutese ongwaro nafini kama nimefa ila mnazidi wezi yo nafini kama nimefa ila mnazidi wezi yo
nimeteleza
Teleza
Nimeteleza
Nimeteleza